Studio 8 Halaji Malifu. Toyo Studio 8 kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde alkamisar supported lewru mars hitan uinaidi de nokay juy jena yamde su kinder maison de la presse bomoko jottino no do kabaruji du mor way galo kanko no docteur Mamadou Watra wonto bonki jamde to. Gallure bomoko ne so bami fa korka Ramadan nati a tawan kikide mublaji di kanyam moto ngaydi kewam pepe dati di yimbe lobbe jatt donka yottale nokkulu mudde fa tacca korko mudde lawol wattu jono cogu tewbe ko lutide ngabbido bomoko do kanyam badale mudum kambe sottobe kanyam fa yotto sodobe hum far wonde holude nimse mudum koroni kono dertel do zoom sire ngaran memde be do yimbe la tawon wakande korka fuddinde be kebbinan miside di pep so bami fa korka wodiki wobbe joppan yaadu yoga dum jahan darta alman puddo fu yawde di won sembe kabaruji dum jogi ñon do bete hande di bismillah modon e hadate so bami fa korka kanati a tawon mobilaji di kewan pepli dati moddi do bomako do homo fuddo atan persudo no hani yaade taccitirode korka le nokku mudun wakati jata mobilaji dan ke pep fa be do yimbe ngad eruji kewdi an dari kebata yaade fi nokku fa wobbe jata taccita korkaaji mudde dati fa kebe famtar kedde Mamadou Sama Sow ko Ali Cissé
wattu 17:30 ngonde mudun derni mutuji amen yalla taykade alhali ya wara yimbe lel du datidi taccugol pontato bamako o tidi fa jabbiti erade kubbu chatudo o la wodi dun tabuji rafinedi e mette yimbe le hewbe
la deuxième fois comme ça
joni woni chili didi ila yontere ne fuddi mi le tacca korka am e lawol ila 16:30 yow mi bureau am fa jom ronki lumude mayongo idum hanni police mp ana dom fa newna dum ambutiage dari mi le mudum mi do duppa essence en mer mobilaji di ana hewi lawi du wala ana heba air goto mi le dari don idum hanni sanni kenaji poda law san jiddo taccu de korka ma dacu
les gens à la maison
yo togul wattuji jippugol golle gollirde laamu e privé be tawde fuf yimbe le yogabe nortotobe pontoto bo holtiwide mo ingul échangeur tan woni dabar mudu wobbe kay holtiwide fayso dum wada ma nafata
vraiment la solution est elle est certainement
gonga o dabare ka fu min kam yeenay dum tafum sabi laali amendi wawa yaajinede donno mobilage di kanyu en do na han wadon dirde ne mamuya yalla homo fu ana yotto to mudum no newiri échangeur han mu inen dom yalla ya warto o ana newo kana kobe kanyu en kan han wadde ima daraji fewde mudum yalla yimbe an heba duude ciudi mu em yaha golle yo golle mu en warta ciudi no newi
la maison au travail facilement
fadilam kobe noto dido torraji jamarde ka yistiraka muñde tafon e jipari law patinato e billare yara wasa tawede le de do ciadere de
dido kabaru ifan ba hebe de page facebook kanya compte x sidio tamani do kabaru di puddo do mi halnino wiide tew ciogu mudum beediki le ngalure bamako de kanya badale mudum fu dum won tewmo giwala e mudan sotte butte meddi jeddi fa yotto butte meddi jenay sefa tewmo giwone mudan sotte bamde temetete chapanne yotta temetete e chapande jetti le nokkule de kambe soddo be kanya fa yotto sotto tewju be fu be kollinimse mabbe no dido cioggujo gonde ngabbirde le ndudo lewru ramadan fa kebe famtar kedde Mamadou Sama Sow
kantara tawre e sudu kamia yo yimbe syndicat busebe to lu mo dibidali ko min totobo ngalure bamako memmi hala sabuji telaji cioggu tew
to dibidani do se kali ngongo cioggu tew anti ka dum wana minen non cioggu dabay di jati tidi ngari ko min gonno sodde ina chapandi jitti fa yotto ina chapandi jitti joyi nyaloma hando sa yeltene ina tender na ko buldo na hebata miden cotto do kilo tew mo giewone mudum temede jeego e chapandi nay mo giewala e mudum temede jiddi no min gollirta
nde o bruchet ngaji kan yoro defobe ngoytiki ka do tilla cogu tew e wi mabbe dum do yata fi cagga kuteji do imadraji mabbe
le lew ramadan du cogu kudde fu ngabbi komi gonno sodde bu temedi jeddi du yefa bu temedi jetti min bu temedi tew mi gonno sodde wattu juno feccere min ciotta mi de gonde sodde do tew ni ni mi ngadirta mi ngatta en kudde mi mudina kilo an sotte fa temedi jetti e be kan jewdi yalla buyta cogu
be dadi dum dun pelle holti meta mudun e ko jama hunde ofi sodde nyamduji le lumuji di kewal majji e tawde fuf
feddinde non derta o tiande wattu jono be kali hono kabaru yi be tongile yontere jabbi non de dido kabaru yi be tongi dum bamdi nay lewru mars yottade sappo lewru mars hitane uynaadi de noga e joyi derda fedde holitide fa hande no han yottrade le nokkule de fa faabo jamar de yudon tid allahji mawdi non dedo tongande be tuugiki dum woni tongande de pelle ONC kanya fa yottu laamo kanya journaliste ngadi so kokki dido kabaruji Mamadou Sama Sow
tongande hultibide bonande chapande jiddi e jenay bilidi tawtagol nyamduji taykama e fuddode hitande 2025 yo alhali chaldele jowinde idi de december 2024 kanon talkurundu hultibide ti alaji bilidi e imadraji habitibe buytige sabele 2023 idi ngorno temedi e jenay e 2024 yo temdere chapande jegom e didi e le talkurundu holtan wide wonko yari yeso e mesalo tongande hultibide tacugol lawol to leretonde lamu tumbutu timmi nyandi 3 mars dum latike newa munya le imadraji guldurde neddaku mission wide rafnde nagu wadi hello e nabgul fabaji le sahal e wuddu leedindi gila dubi kewdi gollobe pelle neddaku de de yafuf ngojina wadi dum mabbe be ciutadun sato yo alhali sambino tadinde golleji on jingaji neddaku e lenuko o
fedde no deto action contre la faim holli tawede le sapo lewru mars ndube kokki nyamduji nokko no deltedo dum won direbe fabrique dum ko yata galleji temerne le o do nokko be kasaraji ndiyam yotti ton wakande mo gatta o do faba mu yende do holli tawede lamu ko be kanya fayoto yimbe lo gotnaabe fano gonno ton kambe jamaare wonde ton de do be kollitiwide be beltiki do o do balli gusanne wattu jonen kalan kabar ko nayri bangal hijjore be koliti wiide hala mon gal gadra be yimbe le be mali han nabudi hitandi kande dum buru ujinaji sapotati bingel adama dum jaro bangal gouvernement o dum yafa e ujinaji didi bingel adama no biireten yaro be bangal dum woni agence ngai privé idu dum yahan ko buru ujinaji sapo e go bingel adama no be kolitiri wiide hitandi kande dum hono yaro bangal gouvernement be bi hisina jaltina millionji nay kanya ujinaji chapante millionji nay e ko buru ujinaji chapante kali sefa jaro bangal dum privé ngaydi ngala e jeyal lambe do ko jaltinta irun yafa e millionji nay e ujinaji temedere e chapan tati e joy kali sefa kedda mo kanko noddete docteur Abdul Fattah Cissé yo kanko lami surdo noddete maison de aljinde ko mo sifi do hen do faccitango Ali Cissé
auparavant les quotas
arande adadu yimbe le kijjobe le leedi amen di fecceteno hakune agence ngaji di agence ngaji heewle le leedi amen di fayuti temede joyi rowande hitane hikka temede jeegom jaati wonno ko dooma iwde temede jeegom hakke agence ngaji temede didi min goni mudum no nyaloma hande o agence ngaji fu mbawbe jom ka windude inde yimbe be be kijjinta do plateforme o adadu ko be kibi windude fu dum warta e adadu yimbe ko be jamira hijjinde so dum latike agence ngaji ki tidi tosete itetum dum do hollitam wiide agence ngaji kewdi ana wonno tum dokketebe yimbel kijjobe taybe landinta hijji dum waram latal sababu andude adadu yimbel kijjobe leedi amendi bindibe andude do ko do mabbe war
connaitre aussi même les tranches d'âge
wattu jone jaran nokku no dirte sambe kolitude be gondi landinade ton ko nayri bangal bienal ko hani wadde hitan hikande leeli dimidi indi be kolitude be kan yaltinde ko yata millionji noga e kalis sefa dido anniyaji be bami dum be koliti dum dulle sapo lewru mars jabbi non do wakande be kolitannonde kanko gouverneur region mo wonno ton dum kanko mo noddete colonel major Ousmane Sangari
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yotre meɗe noddirte zoom sirnde ngaran memde kabaru be do yimbele tawande korka ka fuddatnde be jambe kibbina e miside di pep so bami fa nafilla no wada korka kan woddo fur wobbe anton joppan yaade miside fi nafoyde wobbe do jewtoto no almami burdo fu e yawde Mamadou Samaseku
bandan debbo anna yu goto beedo yimbe fuddode ramadan du mo huyi non sanne wofata fi naflaji di kagile wattu yogaji anna udrike yakabere bangal juluude naflaji di hakilo mako misire ndere mudun o juleta alma mudun na tari sanne surata ngadi juddi dun o bamata tiagal kala raka nanu mahala so gonga hala mi tampi ko buri leer goto julde nafla mi jula min ton samtanika dendi ko hamid landinange ramadan du gile fuddore mudun ya fu bondara miside mo alma mu buri yawde so no taki julde nan tadi abara julta ton nafila hotan sutiade nyamde fu hara sekrabe alislam en andon julde nafila hunde yela ka wana fi wajibi ka lato sababu baraji kewdi deno tinedo mudun yalla de nawtoro nafakaaji mudun
do ngartan haddude beta hande do kabaruji meedi dimin juuti on sanne hedade heju jamen dum wono do bayno dudde o don numero goyto don kalon ko jibbon fo feude studio tamani numero o moni chapande jidde jagom chapande jenay jitti chapande joyi jagom chapande joyi jagom ono be keba itnaade journangal be dudum numero amen via mo o moni 37321 ka wajib sina tawron facebook noga kali cfa dum woni kredi e compte modon fi e mbudu tacciata kili hen fande je fi no konandir onno do e set yewtere meden de anu wonde. Wassalam. Micitene wid lewru korko ndu fuddi ila le go lewru marsi tan uynaadi de noga e joy le ndedo le on do wattu furdu jamar nan wonde horde micitene wide hono kambe dogotor en be do be gondi halande jamande dati di han nangul do no yimbel be gana harbe cellal be so bami faano korano kani wadde yalla be gadira korka mabbe do cellal fati kutteji furdu be mata fewde mabbe fa kebe famtar ngare kede ko Mamadou Sama Sekou kanye si ali si se pe woni en do hen
le mali do aslam en kuddi baddi sapudi do berde lewru ramadan du gila joni wobbe kay mati tampere cialdi mudu en yimbele bamako gawo kay esikasu holti wiide be durki cialal e lendu do lewru ndu
personnel majeur du
min kam ni ya jati nafa korkaka hore nawore kay ko matam ni wakati cialdi am fu ana nawa kam ko hadata kam immaade low ele korkaka tin ko yimbe nyamata na waito no newiri san lewru korkata am yimbel hewbe kam en jabata sodde be ledde moƴƴanɗi cellal mu en jaati so ñaama ko ɓe mbawi wadde so wona korka hitaane tawi ɓe jaara e feewi bangge
muɗumok
ɓeydade cellal calɗi nafakaji goɗɗi ana e lewru korka ndu no hultiri docteur Harouna Berté dunke ñamduji to sesref joyla
déjà darnede men
somi ɓami banggal ñamdu e hoore tam nafa korka ana mawni sanne ɓuuri fuu to yimɓelle ɓuttiɗiɓe e hoore eɗum waɗa so ɓe pusa eɗum waɗa ɗu so ñawuji kewɗi banggal ɓernde kañ ko nandi muɗum naggataɓe horde ana waɗa ɗum so calɗi ɓinguel adama wotira kulantineji kewɗi ɗi torrata ɗum feewi ele gurda muɗum korka ana waɗa e hoore so sikkaro ɓuyto sanne
yiƴaneɗɗo
koore kewtan cellal ɗum winda e le alqurana e wi dunke en dina o korka e hunde wajjuminade kay ɗum moƴƴani sanne calɗi ɓinguel adama moƴƴiki muɗum dow cellal ɓinguel adama ɗum na heewi kay ɗon sariyaji ɓiliɗi e naturgol muɗum nattun non holtiri docteur Mahamman Maiga dunke dina aslama
horde lewru ramadan nafa muɗum ana mawni san bangal cellal to alislami eɗo moƴƴani calɗi makko eɗo moƴƴani feewi hoore jomum e hoore holtama wiide hoore korka ana sawra kulleji kewɗi le hoore ɓinguel adama eɗum waɗa so sukolaji muɗum ndu ɓuyto nga neɗɗo fuu wona celluɗo taƴorɗo ɗum wiide so hoori ana wawi yettinde ɗum tiɗɗal wajinbinaka hoora
kadi hani fama wiide wona feewi wadde hello e cellal muɗum korka ka ana wawi latade forati moɗo wonande sukaɓe nayaɓe e keña rewɓe muynoɓe e cowiɓe no holtiri docteur en e wi professeur Moussa Dikko andando kaɓaru ñawuji ɓiliɗi e ñamdu to l'hôpital Gabe Touré ñawuji yogaji wawi latade sababu hadde hinnade lewru korka ndu
yimɓelɓe estoma woni e mu'en korka wona wajiɓe e juuɗe mu'en saabi eɗum wawi sattinde ñaw mu'en o yimɓel fuu ɓe ñaw heñere woni mu'en diabete naɗu tension mi kaltanan ɗu en fati hoora
alkadara ñamduji ɗi ne mbawi jaate hewde e le lewru ramadan ndu kambar ɗum ko yila yo ñamde jam jam ɗum yata fe caggal taguji yogaji keɗana docteur Harouna Berté dunke ñamduji to sesef joyla
ñamduji ɗi e hoore ana hani ko rese fa gasa ɗoni komin bayrotoko yimɓe ana hani nayorade banggal kulleji ɗi sikkoro heewa e muɗum ndu sanne ñamduji ɗi ndiyam heewi muɗum sanne yimɓe hani nayorade banggal muɗum wakkati so ana tacca korka eɗum waɗa so calɗi mabɓe firta hakkunde majji ana konkon salade kañ ko nandi muɗum ko haɗa koroka ñama sanne ni woni ñamduji ɗi neɓan heewi muɗum saabi eɗum wawi latade sababu fanɗinde sanne ndiyam ele calɗi
jomum
docteur Berté ɓeydi wiide horoɓeɓe ne hani wasude yaltude leydi nangue soni ɗum latanaki ɓe wajibi sella ɗum ñamde ko heewi e ley wattu seeɗa